Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile. Siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho, kungolwesibili umhla ka 26 April. Izolo kuqale icala lamadoda asolwa ngokubulala owayengumdlali weOrlando Pirates uSenzo Meyiwa. Ezinsukwini ezandulela ukuqala kwecala kube nomdonsiswane kubameli emva kokuvela kwezindaba zokuthi Unkosazana uKelly Khumalo wayithandana noMeyiwa ngesikhathi ebulawa, uqashe ummeli ukuthi ayohlala enkantolo alalele konke okwenzakalayo. Abameli babamangalelwa basiphikisile lesi sicelo bathi asihambisani namalungelo omthetho ovikela ngawo abamangalelwa. Ukubheka lolu daba kabanzi, ukhona ungoti wethu womthetho, uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngibingelele kakhulu abalaleli nababukeli bombela.
Mnumzane Zikalala, ngesikhathi siqala ukuvela isicelo sikaNkosazana uKhumalo, ezinye izazi zomthetho zathi yinto ejwayelekile lena eyenzakalayo. Kungabe kahle hle uthini ngempela umthetho kulolu daba?
Babeqinisile into ekuthiwa i-watch and brief into ejwayelekile ukuthi ayenzeke. Asikhumbule ukuthi umuntu usuke ngeyona umsolwa kodwa ine-interest kuleyo matter esuke yenzeka, unelungelo lokuthi aqashe ummeli ozothi yena cha. Ngicela uhambe ufike uyongihlalela lapha enkantolo ube yimpelisi yami ezongigadela ukuthi ngabe konke bakwenza ngendlela yini. Ofakazi babizwa ngendlela, ama-documents akusetshenziswayo right yini. Bese uzothola ngoba nizobe useduze kakhulu nabo, sekuthina abameli babekhuluma kanjani. Ikhona yini mhlawumbe iy'nkulumo ezisuke zibe zingahlali kahle noma zizokhombisa ukuthi umsebenzi angathi bawenze kahle. Uzokwazi futhi usheshe ucoshele nalawo khona ofakazi bengakhiphi information ephelele. Ngoba uzobe ungadiphendanga noma ungangxekanga kakhulu ey'ntweni ey'khishwa bezindaba, uzobe uyizwela bukhoma ukuthi izinto ekhulunywe ngazo zikhuluma yithini. So kuzovikela ilungelo lami, uhambe uyohlala enkantolo bese uzongitshena ukuthi ngabe wonke kuhambe ngendlela. Uma ngingahambanga kahle, sengiyokwazi ukuthi ngifake isicelo ngokuhamba kwesikhathi ngithi cha, leli cala zange liqulwe ngendlela, ngicela ukuthi aliqalwe phansi noma mhlawumbe kube khona ama-sections azothathwa aphinde azoqalwa phansi kulona. Noma ekuhambe kahle yonke into ihambe ngohlelo bese kuthiwa cha-ke kulungileke, ayikho i-complaint esingaba nayo, umthetho udlala indawo yayo.
Enye yezinto ezishiwo ummeli kaNkosazana Khumalo ukuthi icala lisakazwa bukhoma futhi nezethulo zivela obala kuwona wonke umuntu. Pho kungabe ngempela mpela ijaji-ke lisho lena ukuthi akaphume enkantolo, yini le evikelwayo?
Okuthanda ukuhluka kancane kuleya watch and brief sike siyibize kanjalo kankosikazi uKelly Khumalo yokuthi naye kungenzeka bofakazi la kulicala esikhuluma ngayo. Siyi-watch and brief ejwayele ukwenza ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu ozoba eyi-victim noma eyisulu saloo nto esuke yenzakalini. So isuke ngeke azangene ebhokisini azonikeza ubufakazi. Uma ngeke azangeneke ebhokisini azonikeza ubufakazi, ayikho into ezophoxa laba abanye abasuke bekhona noma mhlawumbe inkantolo ithathe isinqumo esithathe izolo. Ngoba kuzothiwa kwavele wena ngeke uze ungene la uzonikeza ubufakazi, ayikho i-information ezophinde ifike la. Kodwa uma kuwukuthi at a later stage wena njengomuntu okhiphile watch and brief uzongena uzonikeza ubufakazi, ikuthi inkantolo ungabi khona la. Ngoba kusuke sibalekela ukuthi niqophelane njengofakazi noma mhlawumbe la usukhohlwe khona. Uthatha into eshiwo omunye umuntu ngoba nakuyona into osuke igubula ngokushesha ngoba ngisathi kade ikhuluma nawe kade ukhona. Into esuke ifunwa inkantolo ifuna ubufakazi obu-independent. Noma ngabe kuthiwa kuyashayisana kulungile, inkantolo izokwenza isinqumo ukuthi ubani okhuluma iqiniso, ubani okhuluma amanga, kodwa kube ukuthi abantu bahlukene ngokuhamba kwesikhathi. So inkantolo yabe sithi-ke ngoba unkosikazi uKelly Khumalo usazobuya zobe ubufakazi, ayiboni kukuhle sekutheni angahlali ummeli wakhe within i-watch and brief. Yebo, i-watch and brief into esijwayeleke ukuthi siyisebenzise ekwaziyo ukuthi isebenze, kodwa in this case ngenxa yokuthi usazobuya zobe ufakazi, then ababona ukuthi kunjalo. I-indication esinikeza yona-ke siwumphakathi ukuthi kungenzeka uKelly Khumalo aze njengofakazi, kungenzeka uKelly Khumalo depending esekutheni kwenzakalani, uthole ukuthi naye mhlawumbe usewumsolo wonke lama processes ikhanjwa ngabo. So ile inkantolo mhlawumbe into eyigadane abathe babeyikhuluma nomshushisi, wabona umshushisi ukuthi cha, angeke kuze kulunge ukuthi akabe khona. Babese iyachazeka futhi nenkantolo yathi cha, ukubona icala likhishwa lapha kumabonakude akuhlali, akufani nokuhlala kwakho la. Kumabonakude ileso sikhathi kuphela lapho namakhamera asuke khona ngaphakathi, engakwazi futhi nenkantolo le isho ukuthi cha, ngicelani wacisheke manje, udaba sifuna ukulikhuluma, sifuna niphumele ngaphandle kwale nkantolo. Kodwa uma usuku la enkantolo uthola iphepha, ama-statements, uthola ama-interviews asuke khona ngesikhathi kukhulunywa, uthola ama-interactions enzeka la between abameli. So ukuthola kwakho i-information uhleli la ngaphakathi, ummeli wakho usuke privilege, nawe uzoba privilege, kanti usazobuza bofakazi kule process sikhuluma ngayo. So ukuze singayithinti, singenzi ukuthi kube khona ugcobo ozoba khona mase kuthiwa buyangena lo fakazi, hambe usuke la kwenzela ukuthi uma sefika ukulenti wakhe sezofakazi kabofakazi independent ngempela esizokwazi uku-extract again information. Usengakwazi-ke kodwa ummeli kakhe liphumayo with ama-instructions akho ukuthi athathe lolu daba enze i-application enkantolo la ezobethi khona amalungelo ami njengomuntu oseNingizimu Afrika ayathinteka. Nami ngine-interest kule meeting engiyona, ngibona ukuthi ukususa kwe-Washington Brief akuhambisananga nomthetho noma kukho within the spirit of i-constitution yethu and it's not in the interest of justice. Ngicela yona nkantolo ufike to my aid unginikeze imvume noma unginikeze i-permission ezothi hayi akahambi i-Washington Brief, ifike ihlale ilalele icala lize liyophela khona nami ngizobona ukuthi cha ngivikelekile, ngivikele umthetho waseNingizimu Afrika.
Mnumzane Zikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys, siyabonga.